Sehlooho sa taba, botle bo fetisang ba mmala ho tloha selemong sa 2020, the coolest color trends from 2020. Sekwaelo, mmala o motle o tletseng bakeng sa lelapa la hao. The cool color trends for your home. Dilemo tse 20 tse fetileng, Pantone's color of the year e hatella ditlwaelo tsa fashion hammoho le moralo wa graphic. Ho kgetha mmala wa selemo ke tshebetso e batlang tsotello le maikemisetso. Le ho kgetha mmala ho batla ditsebi tsa mmala wa Pantone's ho Pantone's Color Institution e batlana le kgatello tse ntjha tsa mmala lefatsheng. Mmala ke ntho e nngwe le e nngwe. Matla a sebetsa hantle ka ha e etsa sebaka o se entseng sebe botle ka ho fetisisa ka nako tsohle. Re fetola Pantone hore e be yona kgothatso ya mmala ka ha e le e nngwe ya tse hlano tse ratwang ka 2020. E kgothaditswe ka Pantone's New York Fashion Week Color. Tlwaelo ya palette le athletic fog palette, mmala e sebediswa ka makgethe dibakeng tse ding. Mmala ya rona ya 2020 e qala ka mmala wa selemo, Pantone's Classic Blue. Classic blue e bonwa e kgethehile. Ka baka la bobebe, mmala o bontsha lehodimo. E tlisa kgotso le ho bonaletsa. Ke e nngwe ya mebala e ka sehlohong ya Homemakers Inhabit 2020 campaign. Mmala o sebetsa hantle ho di-lounge le dikamereng tsa ho phomola. Fruit Dove. Ke pinky e ntle, e kganyang le pinky e lerole. Ha e sale o tshaba ho leka mmala o pinky lapeng la hao, bona. Qala o pente lebota le leng le le leng ka mmala wa tlhahiso ya hlabula. Spruce Yellow ke e nngwe ya mmala e kgothatswang ke Pantone's Athletic Fall Collection le Strong Earthy Tones. E hlatsitswe ka mmala wa lamuni le o mosehla. Sebedisa Spruce Yellow le Classic Blue kapa e nngwe e nang le undercoat e peres. Eden ke mmala o motala le tropical e tlisang maikutlo a lehwatata e potseng ya Caribbean. Ke setso hore elegant green e sebetsa hantle ka kamore e nngwe le e nngwe. Cowhide. Jwalo ka ha re tseba, batho ba kgathalla tikoloho haholo. Hape le tlwaelo ho bonela boetedipele. Ho tloha ho di-60s ho ya ho di-70s. E re kgothatsa ho ntho tsa tlhaho. Kgetha mmala. Kgetha ntho tsa tlhaho.